mẫu giờ.
Silali tankizimata kitandani namuona meka amenuna amechachama eti kwa nini nimkoseshera
kama we bado na kinyongo jua huku kinanisurubu kweli nisiye muongo nateseka tamani nitubu nikilala naota naota unanimwagia tindikali ashtuka naogopa jasho lanitiririka sirali
ana nikilala tu 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 nikilala tu 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 nikilala
naota unanikimbiza unataka kunichinja
nikilala tu
tu tu
nikilala
tu tu unalia unaniuliza
nikilala
tu nilikuumiza.
Kama tatizo tindu wote utamu tuliupataga ama tatizo muda wako hata wangu liutumiaga
nilivu kwa chakuridhia moyo nilikunja likunjia imekuwa tabu tankisinzia naona sura yako inanijia
ama tuseme mwenyezi amepanga kunikomesha ili nikipata mwingine nisidili kikumtesa nikilala naota naota unanimwagia tindikali nashtuka naogopa jasho lanitiririka silali
mana nikilala tu tu
tu
nikilala tu
tu tu
nikilala
ota unanikimbiza
nikilala tu
unataka kunichinja
nikilala tu
nikilala
nikilala
unaliza unaniuliza
nikilala
ai nilikuuliza.